radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizwaho na Venuste nshimiye imana. Ya kane y'ukwezi kwa karindwi u Rwanda rwizihije umunsi witwa ukwibohora. N'umunsi abarwanyi ba FPR Inkotanyi binjiye mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, nyuma y'imyaka hafi ine zari zimaze zirwana. Urugamba rw'Inkotanyi rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 1990 ku mupaka wa Kagitumba, aho abarwanyi ba mbere ba FPR Inkotanyi abenshi muri bo bari basanzwe bari mu ngabo z'igihugu cya Uganda ari naho binjiriye baturutse. Imirwano ya mbere hagati y'abo barwanyi n'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe yatangiriye mu gace k'Umutara, muri make kuva tariki ya mbere z'ukwa cumi 1990 kugera tariki ya kane z'ukwa karindwi 1994 FPR yigarurira umurwa mukuru w'u Rwanda. Abaturage bako gace k'Umutara bari bamaze imyaka hafi ine mu ntambara n'ubuhunzi. Umwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa kane umujandarume wari mu birindiro byahitwa mu Ndatemwa muri komine Murambi yakijije umuryango warimo ababyeyi batatu n'abana babo, byamusabye guhangana n'interahamwe ariko araziganza. Musaza wabo babyeyi yarokoye ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Ali Yusuf Mugenzi, arashaka uwo mugira neza ngo azamwiture. Si kenshi dukorera ubuvugizi abanyamakuru nkatwe, kuko Ali Yusuf Mugenzi n'umunyamakuru wazubereye mu mwuga kandi wabereye benshi intangarugero. Mwari musanzwe mumumenyereye kuri radio BBC gahuza miryango. Turamushimira ku bunararibonye yagaragaje ubutwari bw'itange yakoranye. None turamwakiriye ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste.
None mbwira, niki kikuzanye muri kino kiganiro?
No gushakisha kuko nubisaba ndi basakisha nanjye byabaye ngombwa ko ndanifite ikintu umuntu ku mutima ntekereza cyane, numva ko nashakisha ntaza aherereye, niba ari muzima niba arapfuye, ariko byashimisha menya amakuru ye.
Uwo muntu ushakisha ninde ku buryo bikuzanye hano mu kiganiro agasoro kaburaga?
Venuste, ntabwo muzi sina. Icyo nzi ni uko yari umujandarume igihe cya Jenoside muri 1994. Impamvu mushakisha ni uko yarokoye bashiki banjye ahitwa mu Ndatemwa. Njyewe njya kuzi Londres, bashiki banjye bambwiye ko leta yari yarashyize abasirikare bake bajandarume bake ahitwa mu Ndatemwa. Bari bayobowe na Sudetna, niyo yari Kradeho, yari akiri umusore. Hanyuma ageze hariya mu Ndatemwa ashakisha iwacu. Impamvu yahashakishije yabwiye bashiki banjye ari ukubera ko yasomye igitabo nanditse cyakoreshwaga mu mashuri mu Giswahili. Mugani nanditse hakaba hari mu Ndatemwa. Wahageze rero ajya gushakisha arahabona, gutyo aba inshuti ya bashiki wanjye. Hanyuma Jenoside itangiye, bashiki wanjye batatu n'abana babo baza kumenya ko, babibwiwe n'umukozi wo mu rugo ko hari gahunda yo kubica. Bagombaga gupfa ku tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Uwo mukozi wo mu rugo rero araza ababwira ati, jyewe twarabanye neza, ntabwo nshaka kubona amaraso yanyu, ibyiza ni uko mwashakisha uko muva hano kubera ko twafashe icyemezo cyo kubica. Uwo mukozi yari yarabaye interahamwe yishe n'abandi bantu bariya mu Ndatemwa. Nuko bashiki banjye bashakisha uko bava mu Ndatemwa birabananira. Ku itariki ya cumi babona imodoka ivuye ahitwa Imuhura, interahamwe za hariya zibakuramo imodoka zibabwira ngo ntabwo bagomba kuva hariya. Ku itariki ya 11 nanone babona imodoka yatundaga amazi igemurira impunzi zari hariya yo mu Ndatemwa. Mu gitondo kuko abashoferi bari bacumbitse iwacu zishaka kugenda, bamaze kujyamo interahamwe nanone ziragenda zibakuramo, bababwira ko ntacyo bahunga, basigare mo baba kuyemo rero nibwo musiki wanje uyita byimba na witwa Shani aragenda kugira uwo mujandarume aramubwiye ati wabaye inshuti wabaye muvandimwe tutabare kuko baratwica rwose uyu munsi ni umunsi wa gupfa nshikava hano baratwica uwo musore rero aragenda ahangana n'intera hamwe zari zihagaze tuvuga ko zidashaka ko bahava byabaye ngombwa ko arasa mu kirere intera hamwe zirikanga zikanze rero ati ndabarasa nuko bashiki banjye batatu n'abana babo basubiye kujya muri izo modoka ebyiri zerekeza i Rwamagana n'i Kigali kwa ba nyirazo zirabatwara uwo mujandarume arabaherekeza abageza i Kayonza rero arabwira ati ahangaha niho yewe ndangiza isa kubera ko komini Murambe niho irangirira abasigaho ati ahandi ni mu Rwazi urumva ibintu yabakoreye byagiye ku mutima cyane Venusi cyane ariko nkamutekereza uwo muntu ukuntasa izina rye ineza kureba bashiki banjye kugira ngo bacitwa n'imihoro hariya mu ndatemwa icyo nakubwiye ni uko ntabwo bari abatutsi nta nubwo bari abanyapolitiki baziraga ngo njyewe kuko ari bashiki banjye nitwaga Inyenzi nshakishwa ariko kurwo rero n'abashiki banjye niyo mpamvu n'icyo bari bagiye kuzira urumva rero uwo mugabo na n'ubu sitamubona niba ariho niba atakiriho niba hari abasirikare bari kumwe abajandarume bari kumwe hariya mu ndatemwa wenda baramuzi banyibwira nawe niba anyumva yanyibwira rwose Venusi byanshimisha mumenye sivuga ngo nakora kiriya ariko ndumva afite amatsiko yo kumenya uwo mugabo
ufite amatsiko yo kumumenya urashaka kumubona kugira ngo umushimire urebe isura y'umugira neza niko ushaka kuvuga
urabyumva iyo byose maze kuvuga urumva ukuntu umutima w'uwo mugabo ukuntu yatabaye bashikanje ndarabakundaga bashiki banjye ntacyo baziraga ntabwo bari muri politiki yarabatabaye yakoze icyo ashoboye nubwo baje gupfa imbere babiri ariko yakoze icyo ashoboye nkaba rero ndifuza cyane rwose ko ngize amahirwe akaba akiriho tukamenyana nagiye byanshimisha
ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho niyo yaba atakiriho akaba yarashibutse ukazabona uwamukomotseho ineza ngo ntihera ariko se ari Yusuf mugenzi dusubira inyuma gato mushiki wawe Shane ni nyakugendera Shane ntakiriho ariko ntabwo yigeze nawe aguhaka n'uno kizina bamwitaga iryo umuntu wari warabaye inshuti yabo ntazi naryo bigeze bamenya
Veno sinkuru sinkunda kwivuga kubera ko
irababaje ndabyumva
irababaje kuko Shane yapfuye apanabe apa tutavuganye
komera
ubwo amakuru jewe nayahawe na mushiki wanjye umwe wa nyuma niwe wari bucura iwacu witwa Zura niwe wabimbwiye ntabwo rero ndavuganye na Shani hari n'undi witwaga Bebi nawe ntabwo twavuganye uwo twavuganye ni Zura niwe wambwiye ayo makuru ariko nawe Zura nawe ntamuzi azi gusa ko yavuganye na Shani
ndasaba cyane nk'uko abivuze mu kanya kugira ngo umuntu wese wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya waba uzi peloton y'abasirikare bari mu ndatemwa muri 94 wamenye umusirikare wagiye gutabara bashiki b'umunyamakuru ari Yusuf Mugenzi nyaboneka mudufashe tumenye uwo mugira neza uwo munyarwanda wagaragaje yuko ari ndashyikirwa ari Yusuf Mugenzi aramushaka kugira ngo amushimire none ari Yusuf Mugenzi hashize imyaka 30 ibyo bintu bibaye ni ibintu umaranye igihe kirekire ku mutima kugira ngo uyu munsi uvuge uti ngiye kubishyira hanze ni inkuru ntakunda kuvuga kubera ko imbabazi ariko ngiye kubishyira hanze njye mu kiganiro Agasoro ka Buraga ntabaze ntange impuru zashaka umugira neza ni iki cyakujemo kugira ngo uyu munsi uvuge uti ndaje tuganire
Tereswe urabona ukuntu ibintu byari bimeze muri 1994 kubona umuntu nk'uwo wakoreraga ingabo z'igihugu agafata imbunda akajya gutabara umuntu witwa icyitso cy'umwanzi uruvu uburemere bw'icyo kintu ni bake bashoboraga kubikora urumva rero kubera ubwo butwari bwe n'ubwo ubuntu cyangwa ubumuntu bwe afite nicyo kintu cyagiye kindi ku mutima kugeza ubu ngubu basi kubajya ariko nubwo bagiye njyewe byashimisha rwose mubonye nkamushimira cyangwa nkashyira ikindi nakora ntekereza ntashobora kuvuga aha kuri radiyo rwose nicyo kishishikajwe ngo nshobore kumenya
Adi Yusuf Mugenzi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga nongere mbisubiremo turifuza kumenya umusirikare wari umujandarume wari ukiri muto mu basirikare bashobora kuba barinjiye muri za 1992 wari mu ndatumwa 1994 watabaye umuryango wa Yusuf Mugenzi agakiza bashiki be batatu akabaherekeza akabageza I Kayonza niba uri umwe muri abo basirikare niba uri mugenzi w'uwo musirikari waramubonye ukabuza waherereye ukabuza wamukomokaho nyaboneka gana ikiganiro Agasaro ka Buraga utubwire ari Yusuf Mugenzi mu ndatemwa ni wanyu ni kwivuko birumvikana urahavuga ukagira ikiniga kinshi kubera inkuru zahabaye kubera amateka yabo ariko ubu ngubu uje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukaba wongeye kongera kuhavuga mbwira iyo uvuze mu ndatemwa ni iki wumva kikuje ku mutima
reka iwanyu ni iwanyu maze imyaka 30 ndi hano mu Bwongereza mfite ubwenegihugu bw'iki gihugu ariko ibyo aribyo byose ntabwo nshobora kwibagirwa ku ivuko iwacu ndahabona iteka ndahatekereza simbagera ariko mu bitekerezo byanjye ndahafite n'abantu banzi bose bazi iwacu kwa Muzehe Yusuf Mugenzi barahazi arazi ni umusaza wari uzwi cyane yari afite resitora hariya batarahindura umuhanda ahitwa kuri Bismillah abantu bose barahazi ubwo rero ndatemwa ndavuga iki niyo mpamvu nayo yanditse no mu gitabo cyanjye abasoma igiswahili ndatemwa hari umugani naciye nanditse uvuga ibya ndatemwa
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ari Yusuf Mugenzi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Venuste
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'igihumbi 1996 umuryango w'abarundi bari barahungiye muri Kongo mu nkambi ya Ruvunge muri Zaire baburaniye ahitwa Shabunda nitunga Clemence batazira Made ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga shakisha abavandimwe be nitunga Clemence atuye mu ntara ya Muyinga komini Muyinga umutumba wa Karimera gacimbiri ka Gasenyi
gitumye ndwa mu kiganiro ndiko ndashakisha abantu twaburanye nabo kubera twarashakishije turababura gushika n'uwo munsi ntandanze turaronka
abo bantu mwashakishije ni bande
umwe yitwa Nizeyimana Claudie bamutazira Jean Claude Gatoto abakongomani turi mu cha Congo Zaire aho twabashije kuburanira uwundi yitwa Ndayizeye Gororioza ni mwene wacu n'undi mwana w'umubanyi yitwa Saguye Pelagia bataziye nyira
mwatandukanye mugeze hehe muri Kongo
aho twatandukaniye nahitwa Kuruzi Gacungu uri kuraza ahitwa Chonga
ubwo hari mu wuhe mwaka
1996
wowe uri murundi kazi
Je wandu murundi nawo bone n'abarundi nyene
none icyo gihe ko hasinywaga inkambi z'abanyarwanda mwebwe abarundi mwari muhuriye he nazo
twari mu nkambi yitwa Ruvunge intambara muri Buvira muri Kongo nyene yitwa Zaire hanyuma rero intambara iteye twaragendanye turi kumwe mugabo twagiye kuburanira ahantu hitwa Shabunda umwe niko byagenze
none hari musaza wawe hari umwana w'umuturanyi abo bose nta babyeyi bagifite barababuze
ababyeyi bariho mama tubyara ariho bita baranyitondeye modesi banyitungiye modesita papa yatubyara yitwa Nyirampeba Juvenali uwo wundi mwene wacu avuka kuri mama wacu nyina wiwe yitwa Krotirida Habonimana ese wiwe nawe yitwa Binendwa Aloyisi uwo wundi mubanye ni umubanyi nyene gusa sindabiwabo sindabibuka
none imyaka bari bafite abo bana bose urangisha urayibuka mwatandukaniye Shabunda nk'uko bivuga ariko se bari bageze mu kigero cy'ihe myaka bari bafite imyaka ingahe
musaza wanje yari afise imyaka 17 uwo wundi nawe ndayize gorori yoza yari nko mu myaka nawe 17 gutya uwo wundi nawe bari mu rugero rumwe ubiravye
hanyuma mujya gutandukana ni kubera ko mwagenze muri ayo mayira y'inzitane mukaza kuburana hari ikintu cyabaye kugira ngo usange utakibabona hafi yawe ni ryari wamenya ko mutakiri kumwe ko bagucitse
twatandukanijwe n'intambara yabaye ahantu twari turi yakabira niyo yadutandukanije ahantu twari tugeze nyene tuca turatandukanye umwe yirutse ukwiwe ubundi yiruka ukwiwe ahubwo umuntu yatubariye inkuru niwe yatubwiye yuko yamubonye aho gacungu yarambutse uruzi rwa gacungu ajya conga niko yatubariye urumva rero niyo makuru twabashije kumenya ntitwasubiye kumenya uwo twobaza tumenye uko byifashe
ayo makuru mwayabonye ryari yabahaye ryari
97 niho twamenye ayo makuru
none niyitunga hashize imyaka 27 ayo makuru uyafite nubundi nyuma y'imyaka yose nibwo uvuze uti reka njye ku ijwi rya Amerika njye kureba ko nabona bene wacu
ego cyane rwose byaranshimishije kuba naramenye izo nomero canavuga ati nanjye byonezera nshishije ku ijwi rya Amerika hari abakongera icyo bamfasha kugira ngo numve ko bapfuye cyane cyane ko baba bakiriho
buri munsi urabatekereza buri munsi wumva hari aho bari baza bakagusanga cyangwa ukagenda ukabasanga buri munsi ubahuza ku mutima
ego cyane rwose ndabiyumvira rwose rwose
wumva bakiriho
aya ntabyo namenya atari Imana yonyine yabazigamye yonyine niko novuga yabazigamye nyene nkuko yatuzigamye natwe byonezera kweri ego byonezera yabazigamye nkuko natwe yatuzigamye
none niba bakumva muri tandukanye aho bari hose bakaba bakiriho bakaba bakumva muri kino kiganiro ubafitiye ubutumwa bw'umuryango babwira amakuru ko mwageze mu Burundi hameze hate abantu bakiriho aho ngaho ni bande mbese baha amakuru ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira
jewe cyo nasaba namba bakiriho nagomba ndababwire yuko abo tuvukana bose turi kumwe atari bo babuze nababwira yuko mu muryango bimeze neza turashima kandi nkababwira yuko nk'uwo musaza wanje wenyine na wene nkamubwira yuko tutagiye ku mavuko twaciye tuja ahantu mu yinga kubera bivanye n'uko Yohava azoturondera ku mavuko aho twavuka mu Kayanza ubu siho turi butaganzwa komine utaganzwa nyene ahasiho turi twaciye twunguriza muri komine Muyinga muri komine kandi Muyinga intuza ya Karitiye Gasenyi ari twa mutumba Karemera akaba kiriho azotubaze azobaririkiriza kugira ngo natwe tuzuye tumuhindanze nico nifuje kandi Imana imuziga amahari hose namba kiriho.
Urakoze cyane kuba ushuhuje uwo musaza wawe ukamuha amakuru yo mu rugo. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga Nitunga Clemence. Ngaho ukomere nkwifurije amahoro y'Imana.
Asante. Murakoze. Mugire umugisha.
Urakoze cyane.
Asante.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wincike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Tukiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, umusore n'inkumi bari barahungiye mu nkambi ya Mugunga muri Zaire. Igihe inkambi zasenywaga baratatana, ariko babonaniye ahitwa Sake. Nyuma y'imyaka 28, Munyanziza Cyprien aramushaka. Atuye mu karere ka Nyarugenge, murenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu w'Amahoro.
Ni ukuvuga ngo nk'uko nari nabibandikiye, hari umuvandimwe w'inshuti yanjye Magara twaburanye, tuburana muri 1996 turi mu cyahoze cyitwa Zaire. Tuburana tugeze aho bita mu Isake, turutse mu nkambi ya Mugunga. Kuko ubwo hahise habaho akavuyo ko k'intambara, bamwe barakomeza abandi tubagaruka. Ntabwo rero nzi niba yaragarutse, niba yarakomeje, sinzi niba ariho, sinzi niba atakiriho. Nubwo buryo nabandikiyemo ngo menye byibuze amakuru ye, menye niba yaba akiriho, yaba aherereye he, nawe yamenye, mbega menye amakuru ye nawe amenya yanjye, niba ngombwa tube twanahura nyine buri wese abonane na mugenzi we.
Mumaze imyaka 28 mutandukanye
cyane rwose. Muri 1996 mu ntambara iriya ya Kabila akuraho Mobutu.
Wari ufite imyaka ingahe wowe Munyanziza?
Nari mfite imyaka hafi 18.
Uwo mucuti wawe ushakisha yitwa nde?
Yitwa Nigena Winifred Mary.
Mwari amacuti mukiri abasore?
Ni cyane rwose.
Hanyuma intambara ikubise murahungana cyangwa se yaciye uko na wucu kwawe?
Oya, twaramanutse tugera ipfizo za Sake, n'ubundi tuguma kuba turi kumwaho n'ababyeyi be bari aho n'umuryango. Biza kuba ngombwa ko byongera bidukuraho, naho bamwe bacaha abandi bacaha, tuburana gutyo.
Umuryango we urawibuka? Ababyeyi be urabazi amazina yabo?
Ababyeyi be musaza bamwitaga ni bari Hesroni, yari umupasiteri wa Eglise Baptiste. Mama we ntabwo nari nzi amazina ye, gusa nzi ko yari afite na basaza be bitwa ba Pita, afite na murumuna ye witwaga Nonce cyangwa Nonce yatangira ngo ubwo urebye muri famiye nabo ngabo mbashije kuba nibuka.
Bose bari bakuzi?
Oya, wo twari tuziranye ni we, ariko bo baratubonaga nyine ko kenshi twabaga turi kumwe kandi twari tunaturanye.
Mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda?
Njyewe nari ntuye, n'ubundi nagiye nturutse Kigali, ariko bo n'ubundi barabigisenyi mu murenge hari aho bita kukabatwa, ngira ngo ubwari hari muri sekiteri Mudende.
Ariko se hari uburyo bundi wigeze ukoresha ushakisha uvuga uti uwampa nkamenya aho aherereye?
Hari abo twagendaga duhura, kuko nkunda kugenda nka za Rubavu, ukabona uhuye n'abantu runaka muziranye, n'ubundi mu ibyo bihe mwari muturanye mwegeranye, ukababaza se amakuru ya runaka, ariko nkumva nta muntu n'umwe umpa amakuru yuzuye ye kabisa, nkumva ntayo mbona. Ku bwanjye mba numva mvuga ngo menye ngo arahagana he, namurebe tunaganire. Burya abantu baba bibukana ku bintu byinshi rwose, ariko byibuze biba byiza iyo mumanye mukajya mukunda guhura n'ubundi mukaganira, cyangwa se mukagira ibyo mufatikanya, ibyo mufatanya, kuko burya mu buzima abantu barafashanya. Ushobora guhura wenda buri wese yarahinduye irangamimerere cyangwa n'undi yararihinduye, ariko ibyo ntibitanya abantu, bituma hatari ibyo bafashanya mu buzima. Burya mu buzima abantu bafashanya byinshi.
None niba warahinduye irangamimerere yawe, usanze yarahinduye, mwahuriza he? Urumva mwakomeza urwo rugwiro nkubwo mwari mufitanye mbere urumva rwakomeza
icyo twakomeza no kuba bavandimwe no kuba umuntu yagira ibyiza gatumira mugenzi we bagafatikanya byago nabyo byaba abantu bagafatikanya nkuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda ko abantu bafite mufatikanya mu bibi no mu byiza ariko mukabana hafi rwose
irangamimerere yawe yarahindutse kugeza ubu cyangwa yaracyari yayindi
oya yarahindutse
ubuse yuganira numu twari kazi wawe umugira yuko hari abantu wagizeho ubucuti bakunyuze na n'ubucibuka buti aba bantu mbaragize imana ndabibuka kandi ndabakunda urabimubwira arabizi
iyi arabizi cyane ari ni foto nagiraga yuwo muvandimwe ari kumwe na papa urete ko nyuma naje kuyoborwa uko yacitse yangiritse ariko narayimwerekana nkamuha n'ubuhamya bwayo kuko ari amateka buryo ubutahisha umuntu cyane cyane ayo baraciyemo
none rero ngiki cya gihe cyiza cy'ubuntu niba uyu muvandimwe iyi nshuti yawe ushakisha niba Winifrida akiriho n'igena Mary akaba akiriho akaba kumva niki ushaka kumubwira niya baruwa y'urukundo yandike mu munota umwe mubwire
ndashaka kumubwira cyo nuko kuri niba hari bibaye byiza na nimero yanjye cyangwa adresi ze yazima cyangwa agashati zanjye twajya tuganira tukunganirana mu bitekerezo tukaganira rwose n'ukuri kuko ntabwo twabanye nabi kandi nubwo twahemukiranye nubwo ibintu byo twateguraga bitakunze kubera ibihe ariko n'ukuri njyewe numva icyambere cyiza kuko rwose namenya aho aherereye nkamusura akansura tugasurana imiryango ikaguma ikafatikanya ubuzima
yego Cyprien Munyanziza urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umushuti wawe mwatandukaniye muri Kongo hasi imyaka 28 ni Mary Winifred Nigena ngaho rero komera nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mwihariko wa muri sanga mu mwaka 2010 umurundi witwa Ndinduruvugo Sylvestre yari mu Rwanda kundana n'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi witwa Mutuyimana Julienne aramusaba aramukwa nyuma yaje gusubira i Burundi yagiye guteguraho umuryango uzaba kuko bari bamaze kubyara umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 14 ntaragaruka Mutuyimana Julienne aramushaka atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari ka Nyakabanda umudugudu wa Marebe
no muntu twabyaranye ngirango wenda ndeye kumwaza mu nzu wenda nimba mfite ikiganiro na kaza nkazumva aherereye
uwo muntu mwabyaranye ninde mwabyaranye ryari
yitwa Ndinduruvugo Sylvestre yari yaravuye i Burundi tubana aza kugenda mbwiye ko ajye gushaka aho tuzakorera sinongeye kumenya iherezo
mwabanaga hehe
twabanaga mu karere ka Kicukiro byo akabuga
ubwo hari mu muhe mwaka mutandukana
hari mu mwaka wa 2010
yagiye utwite cyangwa se mwari mwararanje kubyarana
narabyaye umwana afite amezi 2 n'igice
ase umwana mu rugo aragenda ntiyagaruka
yagiye ambwira ngo agiye gushaka aho tuzakorera ayitwe musenyi ngo nawe aragiye gushaka tuzaba
musenyi ni muyihe ntara
yambwiraga ko avuka muri province ya Ngozi komine Tangara umusozi wa Gitwa
hanyuma kuva yagenda muri mwaka 2010 ntiyongeye gusubiza amaso inyuma kuva 2010
nta na telefone yongeye kubona ibaho nta n'ubwo nongeye kumenya iherezo rye
nawe ntabwo ubugize umushakisha nta murundi wundi wari uzi ngo umubwire uti mbese umugabo wanjye mwamumenya ntabwo ubugize umushakisha
nawe kuko nta bene wabo narenze
umuhungu wawe yakubajije amakuru ya papa we umubwire iki
mbura icyo umubwira
hanyuma se wowe wumva umushaka umukunze wumva umushaka kugira ngo ubone papa w'umwana wawe kuza kumushaka uramushakira amahoro
ndagira ngo umwana amenye papa we cyangwa niba yabatakina akanariho nkamenya n'umwiwe.
Umwana wumva bishaka ashaka kumenya aho akomoka ashaka kumenya makuru ya papa we.
Eh nanjye ndabishaka cyane. Nta kindi wenda mushakaho nuko niba yabariho yabatariho nkamenya n'umuryango we.
Ye guirangamimerere yawe yarahindutse hagati aho ngaho cyangwa se biracyameze.
Irangamimerere nago yahindutse no mu rugo. Yarankuye harahari. Yari yaransabye aranakoye. Mu rugo harahari, ababyeyi n'abareko mu rugo harahari.
Yaragusabye arakwa asiga kubyariye umwana aragenda byagaruka. None niba ndinda uruvugo Silvestre akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka 14 mutandukanye, niki wumva ushaka kumubwira gikomeye?
Ko yaza umwana akamumenya nimba bayakiriho n'umuntu wese waba umwumva wumvira wenda muzi akaza bakaza gakoresha ko bashoboye umwana wenda akamenya umuryango. Nabo mu muryango we babaye bumva iki kiganiro wenda bamuzi. Nta kindi mbashakaho, fasha mbashakaho bundi ni ukugira ngo umwana bamenye.
Urakoze cyane Mutuyimana Julienne, rero ngaho wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugi.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu, umurundi witwa Barakamfitiye Claudiani yakoraga mu bitaro by'i Gakoma mu cyahoze ari komini Muyaga muri prefecture ya Butare, yasubiye i Burundi asiga umwana w'umuhungu wari ufite imyaka itanu ntiyagarutse. Umuhungu we Uwamahoro Donatien ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga, atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Rusatira, akagari ka Kiruhura, umudugudu wa Rugarama.
Jewe navutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, nderanwa na mama mu myaka mbere ya jenoside. Nari jenoside yabaye ifite imyaka itanu. Ndangije rero ubwo maze kumenya ubwenge, nibwo nyine ubwo nabonaga ndi kumwe na mama, sinagira amahirwe yo kubona papa. Mama aza kumfasha ndiga, ngeze umwaka wa gatanu segonderi mama arapfa. Ariko mu gupfa kwe tukaba tutaragize ikiganiro kirekire, kuko urumva twarabanaga gutyo, ariko tukabana kwa sogokuru. Ntabwo nigeze ngira umugisha wo kumubaza amakuru yose, ariko kambwira amazina ya papa. Izina rya papa ni Barakamfitiye Claudie.
Yego.
Ariko noneho aho yakoreraga ku bitaro by'i Gakoma mu murenge wa Mamba, barihimbagamo Baragoro. Noneho rero mama wagiye kumbwira ambwira iryo rya Baragoro, mpita niyandikira Baragoro nanjye. Ariko ubundi nyirizina ni Barakamfitiye Claudie.
Yego.
Ye ndangije rero ubwo jyewe naje kugira ikibazo ubwo mama amaze gupfa, nibwo natangiye kugenda nyine mbaririza amakuru mbo bya papa hariya ku murenge wa Mamba ku isantere, nyine niho abantu benshi bari bamuzi. Ndangije segonderi nahise mbona akazi ko kwigisha muri segonderi yari rihera ku isantere Imamba. Ngiye kumva numva umugabo umwe, ni umusaza bo ni mukuru, arampamagara ambwira papa wawe abahehe. Mbwira rero ni ntawe nzi. Naramwegereye ndamubaza amakuru yose, ambwira rero amakuru ya papa. Ni ubwo natangiriye kumenyera amakuru ya papa.
Uwo musaza muvugana yakubwiye ko papa wawe akomoka he, ko ari muntu ki?
Ye, yambwiye ko papa wanjye yaje aturutse Burundi muri za mirongo inani na kane. Ye, aza akomoka i Burundi, aza akora ku bitaro by'i Gakoma, ibitaro bya Gakoma. Noneho ubwo rero ubwo uko yaje guhura na mama, urumva ntibyari ngombwa cyane. Noneho akaba yaraje mu Rwanda mu kazi muri mirongo cyenda na gatatu, niho yaje kuhava. Ariko ahava urumva yambyaranye na mama ntibabana. Batamaze kubana rero muri mirongo cyenda na gatatu byageze, we yaramaze gushaka undi mugore wa kabiri ariko w'umunyarwanda kazi. Biza kurangira mu icyo gihe cy'icyenda gatatu i Burundi, niho haje President Ndadaye, nibwo yafashe igihugu. Mu makuru uwo musaza yampaye yahise ambwira ngo we yahise asezera akazi avuye ngo mwene wabo yabaye umuyobozi, ati nta mpamvu yo kuguma mu Rwanda, agenda ajyanye n'uwo mugore wa kabiri yari yaramaze gushaka. baji Burundi gutyo ro muri 93 amakuru aragenda baho ntitwongera kumenya ngo ariho cyangwa ntariho. Ye umusaza araza kumbira ati rero jewe icyonzi ni imiryango y'iwabo nazagenda nkayikwereka. Ubwo yambwiragamo aho kwa bandataye bose akabambira, ariko nkumva ngize ikibazo ukuntu nahaguruka nkajya Burundi ngiye gushaka umuryango ntigeze mbona.
Yakubwiraga ko abo bo kwa ndadaye ari umuryango we cyangwa se ko baziranye?
Ye uko yambwiye ko ndataye ubwe yari se wabo na data. Ye niyo makuru yampaye, yambwiye ko ndataye yari se wabo, ambwira ko ndataye nawe yanize hano mu Rwanda muri kaminuza y'Ubutare anigisha hari isafe muri secondaire. Ayo makuru niyo yampaye.
Uwumva ari umuntu bazi neza?
Yenu yarabazi neza, kubera ko urumva papa nyine we aho yakoreye ku bitaro by'Igakoma yaramaze kumenywa n'abantu benshi cyane. Ye ubwo icyo gihe mu mwaka wa 2010.
None se kuva muri 2010 hari ayandi makuru yagiye kusanya ushakisha umaze kugira kanunu kaho papa washobora kuba akomoka? Hari andi makuru yashakishije wamenye?
Andi makuru naje kuyabona rero mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 wa 2023 niho nongeye kumenya makuru.
Ana yahimbira?
Ye no kuva muri uriya mwaka wa 2023 jewe nagiye kumva numva umuntu arampamagaye w'umumama, ampamagaye arambwira nti se waba uzi ko uwo mu muryango ni oya, none se waba uzi ko so ariho? Nti ntabyo nzi. Ni so ariho? Nti na mushiki wawe ariho. Ndamubaza nti se urinde? Arambwira nti ngiye mvukana na n'umugore papa wawe yajyanye bajya i Burundi. Uri kumva?
Yego.
Ndangije namubwira nti yo rero jye ntabwo nari nkuzi, ariko bibaye byiza wampa amakuru yuzuye. Arambwira ati jye nitwa Virginia ndi muri Kigali. Ndi mukuru wa mukaza, ubwo ni mukuru wa mukadata. Ni wowe ntunzi, ariko twe turakuzi nk'umuryango wose. Umukuru uwo wampamagara arambwira ati mukuru wanjye uri impamba twari tuzi ko yaguhaye amakuru. Ndaje namubwira ati nta makuru yigezamo. Ndamubwira nti noneho wakora iki kugira ngo mpuze nawe? Arambwira ati twe twamenye amakuru muri 2012, ubwo twari tuzi yuko mukuru wacu yaguhaye amakuru uko mwajyaga muvugana. Mubwira ko rero nta makuru yampaye. Ndangije rero nibwo namubwiye ati basi se wampuza nawe gute? Byaje kurangira nawe bo naketse ko ubu yahise avugana n'uwo mukuru we wundi uri impamba, birangira kuri ubu ngubu ntashobora kumuhamagara ngo anyitabe, ariko anyoherereza amafoto y'uwo mushiki wanjye.
Kuza aho mushiki wawe ari ukabuzi ba nyirasenge mukaba muvugana, kuki batakubwira aho papa wawe ari?
Njye nashyingiwe 2014.
Abagabo ntibashyingirwa ariko abagabo bararongora?
Ye narongoye 2014, sorry. Icyo gihe nagiye kubatumira nk'abantu nyine nari narumvise ko papa yari yarahashatse. Ndangije uwo nguwo mukuru ndamuganiza, namubwira nti nta makuru ya papa. Ubwo yarambwiye ati papa wawe tuheruka amakuru ye bagenda i Burundi 93. Undi waje kumpamagara ejo bundi rero we ntitwari dusanzwe tuziranye, urumva gihe natekereje ko ashobora kuba mbwiye amakuru batashakaga kuma, kuko kugeza isaha niyo namubaza gute ntashobora kugira amakuru ama.
Nta yandi makuru ufite kugeza ubu?
Nyuma yuko uwo wari umpamagaye yahise yongera yicecekera ntihagire ikindi ambwira. Njyewe nakoresheje research yanjye harimo musaza wabo abo ngabo ufite umwana uba muri Amerika. Twiganye wo kuri generasiyo yanjye, ni ukuvuga ngo ni umwana abo bamama baberenye na nyirasenge. Ndamutekerereza arambwira ati rero nanjye ayo makuru narayumvise, ariko bariya bamasenge ntibashobora kuguha amakuru pe. Icyakora igihari ni ukuzashakisha nareba uko ngumya kubatereta nkareba ko hari icyo bambwira.
Uwo mwana kumwiganye akaba ari mwene wabo kandi akaba azi amakuru, we kuki atayaguha agashaka kukubwira ngo azakubariza bene wabo?
Iyi nawe nta makuru afite, azi neza ko hari nyirasenge atabona, mbese ubwo bamuhaye amakuru ko nyirasenge yagiye agiye Burundi yarashatse muri ubwo buryo, ariko ntibamuha abana beti bimeze bite. Nawe rero yabaye nk'uri kugira ngo yinjire mu miryango y'iwabo abe yabaririza amakuru yabo bene wabo aribo mushiki wanjye.
None se ndashaka amakuru ya nyuma ufite kuri barakamfitiye wakaraga koma washiza kujyaye amakuru yanyu mufite yahantu ashobora kuba herereye na yahe kugira ngo nange nyahere utanga dukomeze
makuru yanyu mafite nuko bambwiye ko ari mu gihugu cyano rufeje icyo ntazi ni ikaritsi ikindi bambwiye nuko akiri umuganga nubundi nayo makuru yanyu mafite
nayo nashakaga urumva yuko ayo ngayo aramfasha cyane birumvikana abantu bari muri Norvège bari bwumve ijwi rya Amerika uyu munsi bazi umuntu witwa Barakafitiye Claudiane w'umuganga nkuko umbwira niba hari icyo apfana na nyakwigendera Amerika yoho ndadaye byo birahita byihuta ndararamenye neza ahantu aherereye na ubwe araza kunyihamagarira ambwire aho ukuntu mwahura akakumenya ndahamye nta mugabo ujya wanga kumenya amakuru y'umuhungu we nuko yenda ataza ahuri
icyo ntekereza buriya we ntago ari uko adashaka kumenya amakuru yanjye ahubwo abo bene wabo n'umudamu we bashobora kuba baramwimye amakuru yanjye icyo natekereje
none mbwira muri dufite umunota umwe ni wa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo niba papa wawe akumva muri kano kanya umunota umwe nicyo ushaka kumubwira
icyo namubwira aka kanya nuko yamfasha yewe tukabonana nkabona isura y'umubyeyi wambyaye yaba bimpagisha
Donatiane wa mahoro urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kuduhamagara
Shaka gasaro kaburaga kabona nazero Shaka gasaro kaburaga kabona wiki kinege Shaka gasaro kaburaga kabona Shaka gasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'abavandimwe batatu baratandukanye kuva mu Rwanda kugeza i Burundi no muri Congo inzira zibyaye amahari uramutiwe Maria arashaka abavandimwe be atuye mu karere ka Huye umurenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura umudugudu wa Nyarugenge
kugira ngo mumfashe kushakisha abavandimwe banjye nabuze babiri nababuze turi guhunga muri 1995 umwaka utangiye
1995 mwahungaga muva he mujya he
twari turi guhunga nyine amasasu tuva hano nyine tugenda tugana muri za Congo umuvandimwe wanjye umwe yitwa Munyaneza Agustini yari umusirikare wo muri ziriya ngabo zatsinze
yego
yakoreraga mu kigo cy'abasirikare nika ari ni Kanombe ariko sindi niba ripetara afite ntabwo mbizi nye ntabwo yari yaratubwiye ubwo rero we nyine ngo bari baramurashe ngo arwarenge ubutari baraje ngo kumukora maze ahikara zari baramusigayemo ubwo tugeze mu misozi yo ku Gikongoro hari umuntu watubwiye ati nyamara ati wa muhungu wanyu Munyaneza arahise ati imodoka irabatwaye ati baragiye muri Congo ati bo bahise bagiye ubwo twaragiye ntabwo twigeze tubashikira kuko twese dukambika mu nkambi y'Ikibeho ubwo amakuru ye ntabwo twongeye kuyamenya
nivuga ko wowe wagumye Ikibeho ntabwo wagiye muri Congo
ntabwo nageze muri Congo ariko Ikibeho nyuma naje kuhava nyine nza kugenda ndi kumwe n'abavandimwe n'ababyeyi ariko nanone undi muvandimwe nawe witwa Uwitonze nawe twaje kuburana
we mwaburaniye he
Uwitonze Marie Claire twavanye ku Gikongoro turagenda tujya i Burundi twageze i Burundi turara kuri ku mashuri yo muri komine Mabayi ahantu bitaga mu Cibitoki ariko ku mashuri twaraye ijoro rimwe bukeye mu gitondo ngenda ngiye kuri toilette ngarutse nsanga abansize na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi ubwo jyewe nagumye aho ngaho i Burundi bo barakomeza baragenda bajya muri Congo ubwo bageze muri Congo yari kumwe na musaza wanjye na murumuna wanjye wundi na mwamukazi wanjye baragiye bagera aho bita mu Kajembo ngo barahaba hashize iminsi barahava nanone ngo bashenye bajya mu Rubirizi murubirizi naho barahavuye ngo bajya mu Runingo ubwo bavuye mu Runingo ngo bahise bajya muri Tanzania ubwo ngubwo bageze muri Tanzania ngo baharaye ijoro rimwe bukeye ngo bari baraye mu kintu ngo kigihangare cyubatse ubwo ngo haje abantu mu gitondo ngo bafite inkoni babakubita babwira ngo impunzi mwese mutahe ngo mujye iwanyu muri uwo muvurungu utanu rero Uwitonze Marie Claire yahise nawe aburana na musaza wanjye n'uwo murumuna wanjye boba isemuri rimo doka witonde nawe bahita baburana musaza wanje namura mukaza wanje namuna muna wanje muto ya wundi boba haraje bahita basa mu Rwanda wundi baramuburana n'ubu ntago nawe tuzirengere ngo najyango nyine mumfashe gusitaka boba bavandimwe nundi saru ukuntu mushakira abantu bose bakabona wabo cya kiganiro ndagikunda ntabwo kijya kincaho yenda nanjye Imana imfashije nazabona umuryango wanjye ubwo rero nagira ngo mbabwire ko abavandimwe papa wacu yitwaga Bimenyimana Kamili mama akitwa Mukagasana Generosa ubwo musaza wanjye mukuru yitwaga Rukundo Matayo hariho n'umudamu we musaza wanjye w'ingongo bari ba akayikorahunganya Rutayitereza Maurice Yamina wo ariho murumuna wanjye wakurikiraga uwo nguwo wundi yitwaga Ushije Mpumu Iluminata ariko bamuhimbaga Gipine ariho n'undi mwana w'umuherereze mutoya nawe witwaga Nyirabasahose Stefania twakundaga kumuhimba Kanunuri kubera ko yakundaga kona cyane nawe ariho ubwo abo ngabo babiri nibo tutari kumwe nibo twaburanye.
Mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye hehe mu Rwanda?
U Rwanda twari dutuye muri komine yitwaga Ruhashya egiteye yitwaga Gikirambwa Serire ikitwa Musasa ubwo noneho twajyaga tujya gusengera no kuri paruwasi Kiruhura ari naho twigaga twari duturanye n'ikigo cya Izarirwo na kera yitwaga Izarirwo na ahantu rwose ahantu bakundaga kuza kogeshereza inka kugira ngo zitarwara uburondwe barahazi bahungeze bahita bahamenya ngo tukajya no kwivuriza irubona hafi rwose hariya niho twivurizaga
mutandukana ari Munyaneza Augustine ari na Uwitonze Marie Claire bari bafite imyaka ingahe?
Munyaneza Augustine yari afite imyaka 24 kuko niwe nakurikiraga noneho Uwitonze Marie Claire yari afite imyaka 18
niba bakumva muri kano kanya babahaye amakuru yo mu Rwanda ariko hari ikindi kintu kikuri ku mutima nyuma y'imyaka ingana gutya mutabunanye mutandukanye uravuga uti mbafite ijambo rimpoza ku mutima ni iki ushaka kubabwira muri kano kanya?
Ushaka kubabwira nk'abavandimwe nagira ngo mbabwire ko turabakumbuye turabakunda ababyeyi bacu baratashye barashaje ariko twebwe turiho turacyari aho twari dutuye niho turi n'ubungubu babaye rwose batwumva baza tugafatanya kubaka u Rwanda Rwanda ruragendwa nta mahoro nta kibazo akandi kantu nagira ngo mbabwire wenda nabereka ko twari duturanye n'umusaza witwaga Karekezi Matayo bakundaga guhimba Kavanga hari n'undi musaza nawe twari duturanye yitwaga Zayasi Twagirayezu yari afite abana bitwaga ba Minani na ba Kamanzi na ba Zari n'umusaza witwaga nibo nshuti Faranswa wari utuye hakurya aho bitaga Mukato aba bose ni abavandimwe noneho Uwitonze Marie Claire w'icyo nagira ngo mubwire niba nyumva namubwira ko umukobwa wari waramubyaye muri Batisimu witwaga Kanyange Esperance hari aho nawe aramutegereza aramukumbuye aramuhungaza ubu yarabyaye umwana w'umuhungu Munyaneza nawe icyo namubwira yuko yari afite umusaza w'inshuti witwaga Ntanama bakundaga kuganira cyane nawe aramutanyumva yahita yibuka uwo musaza bakundanaga ariko nawe yashaje ubu ngubu ntakiriho rwose babaye banyumva baza tugafatanya tukubaka Rutayisire ariho Rukundo ariho nanjye uramukeye Mariya ndiho bakundaga kunyita agahinja twese turahari abaye twumva rwose babitumenyesha bacishije ku izina rya Amerika kuko Saru kaburaga.
Mariya uramukiwe ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka abavandimwe bawe Munyaneza Augustine na Uwitonze Marie Claire ngaho rero ukomeze utegereze wizeye wifurije amahoro y'Imana.
Murakoze murakagira Imana n'abana.
Shaka gasaro kawe uzakabona maze rero shaka gasaro kawe uzakabona
Uwitwa Mukarubayiza ararangisha basaza be bavukanaga ari impanga bitwa Ndahimana Eugene na nge Ndahimana Theogene bahunze mu mwaka w'1994 berekeza muri Congo bakaba bavuka mu cyahoze ari komini Nyabisindu Saint-Eyo Gahanda Sidire Rugarama
Kintanya muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha basaza banje babiri bagiye muri 1994
urambwira ko ari basaza bawe amazina yabo nawe yahe ni bande abo bavandimwe bawe
abo bavandimwe banje bangwaga mu ntege umwe yitwa Ndahimana Eugene undi akitwa nge Ndahimana Theogene nyine nibo bankurikiraga jyewe
none se 1994 bava mu Rwanda bari bafite imyaka ingahe
urumva bahavuye ari abasore ari insoresore z'abasaza bari abasore kuko nanjye nari mfite imyaka icyo gihe nka 20 wo urumva bari hasi nari mfite imyaka 20 bari hasi yanjye bari buje nk'imyaka hari nka 18 bari barafashe n'irangamuntu bari abasore
none se kuva 1994 kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya ntabwo uzi aho baherereye
yewe ntako nigeze menya nta na gatoya nyine ubwo kwabaga gutekereza gushakisha nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya Amerika ngo umuntu ashaka uwabuze nk'uko bakagenda bakamubona ntabwo nigeze nongera kumenya gakuru kabo kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho ariko mama akajya avuga ati mana yanjye uwamba n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yabakiriho
none se bari muri Congo waba waramenye aho bari baherereye inkambi barimo akarere bari barimo
okay ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri Congo nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita Nyamirango ariko abandi bo bakaba barabaga ngo bari mu nkambi ya gisirikare noneho rero bo baza kuvamo nyine ngo baragenda bagenda bajyanye n'impunzi iyo bagiye ntago mpazi ariko nyine kwari ugushakisha gusa kuko we yambwiraga ko ngo bajyaga bajya kumusura aho ngaho Nyamirango kandi we yaratashye ari mu Rwanda
yego
niwe wampagayo makuru kuko njyewe ntago nari mbizi ko muri Congo ko bari babanyeho ariko we yampaye makuru ambwira ko bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo
aho muri Congo we ntibigeze uhagera
ntago nigeze mpagera jyewe nabaye mu Rwanda niho narokokeye
uyu nyina wabo yitwa nde
yitwa Mukamu Yango Venancie
we azi neza ko bajyaga bajya kumusura kuba aho ngaho umbwira hitwa Nyamirango agaruka mu Rwanda ariko abasigayo
abasize ariko ngo yasize baramutse baragiye baragiye za Brazzaville simbizi we yagarutse mu Rwanda asiga ngo baragiye bo bagiye mbere yabo
barambutse batakiri muri Congo
batakibarizwa muri Congo
ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya Congo yaba Centrafrica yaba Congo Brazzaville cyangwa se tumanuke hepfo muri Angola cyangwa se muri Malawi na Zambia wamenya amakuru y'abavandimwe babiri Ndahimana Eugene na nge Ndahimana Theogene ni kumwe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga na mushiki wabo Mukarubayiza Maria ubashakisha bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri Igahanda muri seri ya Rugarama ndivu bari kubambwiye none niba bakumva muri kano kanya Maria Mukarubayiza niba bakumva muri kano kanya bandikire yabaruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure mubabwire iki bari ku mutima mubabwire urwo Rwanda mubabwire neza niki umaranye imyaka yose hafi 30 utabona abavandimwe bawe ushaka kubabwira aho bari ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ufite umunota umwe
ikintu nababwira mana ishobora byose koko mana yanjye baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga bangwaga mu ntege kino mbifuriza nuko nakongera kuva ijwi ryabo nkazaho muri za mama numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima kuko afite agahinda gakomeye aba mu nzu wenyine akumva ko abo bana baba bakiriho rwose nabo bakamuhumuriza bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umuriho natwe tukaba tubakunda cyane twumva tubifuza cyane nibo dusigaranye abandi bose barapfuye barashize tubabonye twakumva twishimye mana ishobora byose mana Senusi nukwe kw'Imana sinzi ikintu Imana yaza kugororera tukagutura uwiteka wenyine akaba ari wo ukwicazisha biro akakwicazisha biro katwumvisha wenda nkumva ndahimana nanjye ndahimana bangwaga mu ntege aribo basaza banjye bari barashyinguye data amaze gupfa nkumva ndishimye ndongeye ndababonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu Rwanda nkumva ndishimye umutima wanjye nkumvururutse venusiti ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndabavugishije mana ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye venusiti nazagutura uwiteka akagenderera umuryango wawe akagenda akitari wawe ishabi akaguha amata munsi y'umuhimbe rwose ugahorana amata nayakwifurije nk'umunyenyanza
Mariamu Karubayizanda ndakumva ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo kandi ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba Imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe Mukarukwavu Alphonsine umbwiye yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana be umusohorize umunkomereze kandi nawe ubifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 4 nongere ngisubiremo 001 202 7 4 6 4 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
America, here we go, America.